Shanky Supplier .com
MGM Records.
Eji ni baita e shetani si Eka Obama shetani si e chaka chichia Eji dokia I'm sinia yongu chenche Izo Tante Tante Abali ndoio
Oh yasa
Wanatamani tupote
Tupote
Lakini Mungu hajapenda
Hajapenda
Wanatamani tupote
Tupote
Lakini Mungu hajapanga
Hajapanga
Wanatamani tupote
Tupote
Lakini Mungu hajapenda
Hajapenda
Wanatamani tupote
Tupote
Lakini Mungu hajapanga
Hajapanga
Mungu akipenda Mungu akipanga Mungu akipenda itaenda Mungu akipenda Mungu akipanga Mungu akipenda itaenda Mungu akipenda Mungu akipanga Mungu akipenda itaenda
Hizo Eh 57 Mitego nimekewa ili ninase Mungu yupo pante wangu so muache Iyo ishapangwa toka zama Mpo chini yangu kuwache ni kulalama Vijana kweli na wachana Funke ni mnataka kushintana na maulana Mungu mpaka mwe ato nitupa Najua nyinyi fisi mnataka mifupa Mdemo mrefu kama chupa Mlinipiga picha kususha nimekufa Mungu ato nitupa Maba ya mnoniombea ayawezi kunikuta Mnasusha mambo usushikita Minafusha uo usushikata Minabisha tawakile tabara Wanatuaribia, wanasiribia Wanatukantia tuonekani atufai Wanatuaribia, wanasiribia Wanatukantia tuonekani atufai Wanatuaribia, wanasiribia Wanatukantia tuonekani atufai Wanatuwinja, Mungu wanatulinja Wanatuwinja, Mungu wanatulinja Wanatuwinja, Mungu wanatulinja Wanatuwinja, Mungu wanatulinja
S.I. Ebira Obama S.A. Kumisi Abali ntolio Mwenyezi Najua ndo mtowaji mwenyezi Kanibali kikipaji Achana mistari bae chaso mzugaji Na imba njimbo kari zina kuja kama maji Mziki kipaji Mziki kipaji lakini so mzugaji Onataka kutupoteza bado tupo kune maji Ongeza asio Asira ndo mchaji Na imba njimbo kari zina pigwa na bajaji Ata boda boda wanagoso azugaji Wanabusu azugaji najua wali nizima saivi nishawaka Nipo juu juu kama moto akifuna kama umekubali nyosha mikono juu Tante, izo, sasa nipote baicha niente wapi Nipo zanguo mnakula tumishkaki Supu na chapate, bado na wagase Niongeze vesi, nicheze kama mesi Kemaliza kuimba na umba soda ya pepsi Kama hakuna nipe soda ya iriki Sunajua kama umziki kazi Bila ya kazi, wazi kufanya kazi Na kuipata kazi, bali ya ufanya kazi Bali ya ufanya kazi Mashambulizi, tunashambulia pakantani Na ito jini baita hapatikani Kumenipoteza kabisa kwenye lamani Sunajua kwanza sina mpizani Wizo, tete Ujamani sdeo na mkono Wanaku mkono, sdeo na mkono Nasema mkono, tena sdeo na mkono Wanaku mkono Sio na mkono, jamani mkono, sio na mkono, wanangu mkono, sio na mkono, wanangu mkono. Mafeto lumela, ya samtu wangwe, wanatuwinja, Mungu wanatulinja, wanatuwinja, Mungu wanatulinja, wanatuwinja, Mungu wanatulinja, wanatuwinja, Mungu wanatulinja. Ezi echi, sila bende, emi dundomia, adizo madawa. Eo kwa keko, etwa likinyo, Texas kanabino Yanki piti kanzo ya bashite Naso, ea msina saba Izo, mata kojoy S.I.
Chanki sapaya
M.S. Pendabo chama Ebasi wati blizmanyo Eto mpo Eto enja pobe ya Tony Ebino waisa Ekifule mabegani Tanja po sereka Eda nilizompa Nyaku sayo Evi ngweta, digi la jeshi mafimaso Etizo hao, ya samzwa nkwe Esa natumambo, esa South Africa yuda mani skapa Eta imamsera, travela mesi Eka imani mdudu, we don't focus supplier. Mwana angu we, Escobengo, Kichoko Mazuna.
Chunky supplier,
yes, upon me.